Wafkasa ntamuka Agina bobo pa Zambia.
Yes.
Worldwide music.
Young chef.
Fin pius kuru wafu ni challenge.
Mbudi kila fina maris out. Fekola shama plani fiaut. Fish mwone kesavu. Gana posta the time mwone jabu. Yeah, no indicator. Dipamu sebo no indicator. Yeah, no indicator. Dekontoka no indicator.
Mwana sama kuna kayo kupera. Ameketani kwa ulo kupera. Shamila na ngukulanga. Kontoka sebo no indicator.
Alo, alo.
Shasha na kulula kuwa sekwa kuisaka. Nilet soyo na balubaka. Baiketi na muwaka yele na balubaka. Bete tante bafika popa singe. Shimeshe se mutala tepo na mshapo sele. Iko sainte kufuma ansa. Kwa ni mwana bosa bafika ansa. Mamuse watabeshe bafyo mpenda. Mwana bosa kaunti kufyo mpenda.
Mbudi kila fena mariza out. Fekola shama plani fya out. Fish mwone kesavu. Gana post at the time when the jabu. Yeah, no indicator. Dipamu sebo no indicator. Yeah, no indicator. De kontoka no indicator.
Ladies and gentlemen. High-class music.
Frederick kile sangana na chiruba. Chebe tiyo kwa tase na chiruba. I'm so sweet in aritira na yogeta. Send posts up at the indicator. Kone kase, yoze na fikase. Dagiriza ni giza le kanti kase. Fama tukwine ni igon tolo mase. Pantende kase, mubile nde kase. Teo kunde ya
inende.
Huku,
iwe. Huko waya teko.
Huku,
government.
Super huu teko.
Huku, huku,
ndiko.
Worldwide music,
Sotiso,
Samson, DJ.